Victoria oo la filayo in xannibaado dheeraada lagu soo rogo iyadoo gobolku uu diiwaan geliyey 627 kays iyo 8 qof oo u dhimatay xanuunka. Sarkaalka ugu sarreeya gobolka Victoriana waxa uu ka codsaday dadka muslimiinta inay guryahooda joogaan inta lagu jiro ciidul adxa. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Victoria ayaa xaqiijiyay in xannibaado dheeraada oo heerka afraad ah lana mid ah kuwa New Zealand hore loogu soo rogay ay ka fiirsanayaan. Kadib wadahadal dhex maray Premierka Victoria Daniel Andrews iyo Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa waxaa la sameyn doonaa falanqeyn awada jira oo lagu eegayo xaaladda coronaviruska ee gobolka Victoria maanta oo Jimco ahayd iyo berrito weliba Sabtiya. Iyadoo la galay kala barka 6 asbuuc oo xannibaado lagu soo rogay Melbourne iyo Michelshire, Victoria ayaa maanta laga diiwaangeliyey 627 kays oo cusub, 8 qofna waa ay u geeriyoodeen. Mr. Andrews ayaa sheegay in tiradaasi tahay mid aad u sarreysa. Si loo joojiyo faafka caabuqana, sarkaalka caafimaadka ugu sarreeya gobolka Victoria, Professor Brett Sutton, ayaa sheegay inay dhici karto in xannibaado cusub la soo rogo oo la xiro wax kasta oo aan ahayn waxyaalaha daruuriga ah.
I think that's what we're exploring now. Obviously, a step up in restrictions is a really significant
taas ayaanu ka fiirsanaynaa dabcan oo ah inaanu kordhino xannibaadaha, laakiin waxaan sugeynaa cadeymo aan go'aankaasi ku qaadano. Waa inaanu si fiican uga fiirsano sababtoo ah xannibaado dheeraada waxay yeelanayaan saameyno aad u waaweyn. Marka waa inaanu ku salayno waxa dhacaya iyo meelaha caabuqu uu ku fidayo. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrewsna waxa uu shaaca ka qaaday in 4 meelood oo meel dadka laga helay xanuunka coronavirus oo guryahooda ay soo eegeen ciidamada militariga iyo saraakiisha caafimaadku laga waayay gurigii oo aysan jooginba. Dadka caabuqa laga helay oo aan isbitaalka ku jirin waa inay gurigooda ku karantiilan yihiin. Mr. Andrew ayaa sheegay in xaaladaasi tahay mid aan la aqbali karin, booliskuna uu baarayo dadkaasi.
There'll be a multitude of reasons for that, but what I can confirm for you is that more than 100 cases have
sababa badan ayaa keenay in virusku uu sii kordho, laakiin waxaan inii xaqiijin karaa in ka badan 100 qof booliska loo gudbiyay kaysaskooda. Wax la aqbali karana ma aha in adoo viruska qaba aadan guriga joogin. Way dhici kartaa in dadkaas qaarkood ay guriga uga baxeen inay hawo soo qaataan, laakiin taasi jawaab uma aha tirada badan, ayuu yiri Premierku. Hogaamiyaha mucaaradka ee gobolka Victoria Michael O'Brien ayaa ku baaqay in ciqaab adag la marsiiyo dadka jabiya shuruucda iskarantiilka. 8 qof ee maanta geeriyooday, 2 ka mid ah waxay ahaayeen 2 nin oo kontameeyey jirro ahaa, 4 kaysna waxaa lala xiriirinayaa xarumaha lagu hayo dadka waayeelka. Dadka ugu dhintay COVID-19 Victoria ayaa guud ahaan gaaray 113, halka dalka oo dhan ay u dhinteen xanuunkan 196 qof. Booliska Queenslandna waxay ka digeen cunsuriyad iyo takoor ku saabsan faafka COVID-19. Xiisadda ayaa kacday kadib markii 3 haween lagu soo oogay dacwo ah inay si sharci darro ah ku soo galeen gobolka, taasoo dhalisay cabsi laga qabo in mawjadii 2aad ee coronavirusku uu ka dilaaco gobolkaasi. Taliyaha booliska Queensland Katrina Carroll ayaa sheegtay in dadka jabinaya shuruucda coronaviruska ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan, loona baahan yahay in bulshadu ay u midowdo.
We have seen community members making comments about certain cultural groups and ethnicities.
Waxaan aragnay qaar ka mid ah bulshadeena oo wax ka sheegaya dadka jinsiyadaha qaarkood iyo dadka dhaqamada kala duwan. Ma aha wax soo kordhinaya. Dadka qaladka ku kaca meel kasta ayay ka imaan karaan, marka waa lagama maarmaan, gaar ahaan waqtigan adag, in dadku iskaashadaan ee aysan is-eedayn, ayay tiri taliyuhu. Iyadoo maanta ay tahay ciidul adxa, muslimiin badan ay u dabaaldegayaan ciidan muhiimka, ayuu sarkaalka ugu sarreeya gobolka Victoria arrimaha caafimaadka Brett Sutton waxa uu ka codsaday muslimiinta inay guryahooda joogaan. Brett Sutton ayaa yiri, waan ogahay in ciiddu ay tahay marka muslimiinta qoysaska iyo waliba shacabku ay kulmaan oo isu tagaan, balse waxaan idinka codsanayaa, ayuu yiri, inaad in ciidani noqoto mid ka duwan kuwii kale oo dadku guryaha joogaan si markaasi loo xakameeyo ama aan wax uga qabanno, ayuu yiri xanuunka.
Assalaamu alaykum. I'm Victoria's Chief Health Officer Brett Sutton. This Eid al-Adha, please help stop the spread of coronavirus by staying home and celebrating with the people you live with.
Brett Sutton oo hadalka sii wata ayaa yiri waxaa jira qaabab kale oo dadka jeceshahay ula xiriiri kartid oo ay ka mid yihiin telefoonada iyo weliba videoga oo hadda la isku wici karo. Dhanka kalena, premierka gobolka Victoria ayaa sidoo kale ka codsaday muslimiinta inay ilaaliyaan shuruucda iyo awaamiirta caafimaad inta lagu jira ciid, ayna markaasi guryahooda joogaan.
Very significant, very holy and special time for our Islamic community. But it needs to look incredibly different this year than it has ever looked. By staying apart, we keep each other safe. By staying at home, we keep each other safe.
Waa ciid barakeysan, ayuu yiri, waana xilli muhiim u ah muslimiinta, laakiin sanadkan waa inay noqoto mid ka duwan sanadihii hore. Waa in dadku guryahooda joogaan. Haddana bal aan eegno caalamka intiisa kale iyo xanuunka coronavirus.
Digniin adag ayaa ka imanaysa ururka caafimaadka adduunka iyadoo tirada caabuqu uu ku sii kordhaya dunida oo dhan. Coronavirus ayaa ku sii fidaya caalamka isagoo hadda ku dhow 7.17 milyan iyo barkays. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in dunida hadda looga baahan yahay inay fahanto siday ula noolaan lahayd caabuqan. Isagoo shir jaraa'id ka hadlaya, ayuu madaxa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay inay ogaadaan in cudurku ku dhici karo ayna u dhiman karaan.
Evidence suggested that spikes of cases in some countries are being driven in
part. Cadeymo ayaa muujinaya in kaysaska kor u kacay ee dalalka qaar ay qayb ahaan sabab u yihiin dhalinyarada oo aan talooyinka qaadanayn. Inta qaybta waqooyi ee adduunku ku jiro xilliga xagaaga ama samarka waxa loo yaqaano, sidaan hore u sheegnayba, haddana aan ku celinayo dhalinyaradu kama tallaalna cudurka ee uu ku dhici karaa. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidoo kale ka digay in kaysaska dalalka kala duwan ee adduunka uu hadda sii kordhayo, muwaadiniintana looga baahan yahay inay taxadaraan.
Together we've really reduced the incidence of the virus and we've got the number of deaths down.
Annagoo isku duuban runtii waanu yaraynay caabuqa iyo tirada dadka u dhimanayay, laakiin mar kale ayuu soo laba kacleyn karaa, waana aragnaa dalal badan oo Yurub ah. Marka waxaan isleeyahay, ishayaan laga qaadin caabuqa, ha la raaco talooyinka. Haddii aad calaamadaha isku aragtaana, iska baara xanuunka, ayuu yiri ra-iisul wasaaru. Britain ayaa diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee COVID-19 ah in ka badan bil, iyadoo xanuunka ay u dhinteen dad gaaraya 4,600, taasoo ah tirada saddexaad ee ugu badan adduunka oo dhan, iyadoo ay ka horeeyaan Mareykanka iyo Brazil. Latin America ayaa dhaqaale xumadii ugu darnayd muddo 10 sano hadda la soo daristay COVID-19-ka dartiis, sida laga soo xigtay golo dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin dalalka Latin America iyo kuwa Karibiyaanku. Carissa Ethian waa madaxa ururkaasi, wuxuuna hoosta ka xariiqayaa inaan dhaqaalaha dalalka aysan soo kabsan karin haddii aan caabuqan la xakamayn. Waa kala doorbidid khalada in la kala doorto caafimaadka iyo dhaqaalaha oo dib loo soo kabo. Waxaan marar badan aragnay inaan dhaqaalaha si buuxda loo soo kicin karin haddii caabuqa ama viruska aan la xakamaynin. Colombia oo caabuqu baabi'iyey dhaqaalihii dalka, dhibaatooyinka dhaqaale ee u geystay magaalooyinka ayaa waxaa tusaale u noqotay masiibo ka dhacday tuulada Tesehera oo ku taala xeebaha Karibiyaanka ee dalkaasi. Gaari weyn oo kuwa xamuulka oo batrool waday ayaa ku qallimay wada weyn, markaas ayay dadkii tuuladaasi deganaa ku soo qamaameen halkaa shilku ka dhacay, iyagoo doonayay inay wax ka qaataan. Daqiiqad kadibna gaarigii ayaa qarxay, 7 qof ayaa isla goobta ku geeriyooday, iyadoo maamulayaashu ay sheegeen in 38 kalena ay dhinteen. Dhaqaalaha Mareykankana waxaa ku dhacay hoos u dhici ugu weynaa wixii ka dambeeyey hoos u dhici dhaqaale ee 30-meeyadii ee depressionka loo yaqaanay, maadaama uu COVID-19 burburiyey ganacsigii dalka. Sida wasaaradda ganacsiga laga soo xigtay, hoos u dhici ugu darnaa ayaa dhacay bishii Abriil oo gebi ahaanba ganacsigu istaagay. Senator Chuck Schumer oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga ayaa ku dhaliilay siyaasiyiinta xisbiga Jamhuuriga inay moodeen in dhibaatada dhaqaaluhu isxalinayo iyadoo aysan dawladdu faragelin.
When you have the greatest economic crisis in 75 years, the greatest health crisis in 100 years, the private sector...
Iyadoo lagu jiro dhaqaale xumadii ugu darnayd muddo 75 sano ah, iyadoo lagu jiro caafimaad xumadii ugu xumayd muddo 100 sano ah, shirkadaha gaarka ah iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay ma xallin karaan dhibaatada. Dawladdu waa inay faragaliso, mana doonayaan siyaasiyiinta jamhuurigu in arrintaasi ay dhacdo. Dalka Hindiyana, dad ka badan 1 million oo coronavirus uu ku dhacay ayaa kasoo kabsaday, sidaa laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Hindiya, waxayna dalkaasi uu ku doodayaa inay tahay dalalka ugu dhimashada yar adduunka. Hase yeeshee, tirada xanuunka ayaa sii kordhaysa, iyadoo 10,000 la diiwaan geliyey maalintii Arbacada ahayd. Rajesh Bhushan waa xogayaha caafimaadka Hindiya, waxaana uu sheegay in tirada dhimashadu ay tahay 2.2% dadku xanuunku uu ku dhacay, taasina ay ka yartahay marka loo barbardhigo tirada celcelis ahaan adduunka oo dhan oo ah 4%.
Now people are still getting infected, but nobody is dying because of the lack of medical treatment. So I feel that the situation...
Dadka wali wuu ku dhacayaa xanuunku, laakiin cidna uma dhimanayso daawo la'aan awgeed. Marka waxaan isleeyahay xaaladdu aad iyo aad ayay uga fiican tahay bil iyo bar ka hor, laakiin shaqo badan ayaa weli na hortaala. Dalka Jabaan, makhaayadaha iyo baararka Tokyo ayaa laga codsaday inay yareeyaan waqtiga ay furan yihiin laga bilaabay asbuuca soo socda si loo xakameeyo kororka kaysaska viruska. Caasimada Jabaan ayaa laga diiwaangeliyey 367 kays oo cusub maalintii Khamiista ahayd, taasoo ah tii ugu badnayd oo hal maalin laga helo magaaladaasi. Duqa magaalada Yuruka Koeki ayaa sheegtay inay dhici karto inay xaalad degdega soo rogto haddii xaaladu ay ka sii darto. Waxaan rabaa inaan ka codsado makhaayadaha iyo baararka Tokyo inay soo gaabiyaan waqtiga ay furan yihiin laga bilaabo 3 August oo ay furnaadaan 5 PM ilaa 10 PM. Haddii xaaladu ay ka sii dartana, waxaan Tokyo ku soo rogaynaa xaalad degdega.
Dhanka sportigana, Cardiff waa ciyaaraha English Premiership-ka, Cardiff 2-1 waxay kaga badisay kooxda Fulham. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Perth, xoogaa daruuraha 19°, Adelaide inta badan waa cadceed 18°, bay gaaraysaa Melbourne sidoo kale waa cadceed 15°, Sydney sidoo kale waa cadceed 17°, halka Brisbane ay cadceed 22°, gaarayso halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 0.72 senti oo lacagta Mareykanka ah.